starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
وحد نقل الصوت SBS Somali كرادي شيكوين ليرادا sbs.com.au حريتشن صومالي
ساداشي اوغو دنبيسي اي هالستا دبكا اي ميديا دا ايا لغو شاقي ان خطرتا دبكا اي قيبا كميدا استرالي ساري اوكا عضي حيلغا سامركا اي هادا بلاب مي ان كستو اي روب كده ان كونفورتا باريا دالك دوان اي اي هادانا مسؤولين تو شاقيان انو دبكو قبسان كارو كايمها warbixintan kooban ee ay noo soo diyaariyeen Aasha Cabdi iyo Sam Dova ayaa faahfaahinaysa xilliga kulaylaha ee samarka la yiraahdo ayaa hadda si rasmi ah uga bilaabmay Australia dadka Australia ayaa sida daraadeed lagu boorinayaa in aanay isdhiganin oo ay amaankooda ilaaliyaan wasiirka horumarinta deegaanka Christy McBain ayaa sheegaysa in xilligan samarka ama jiilaalka ee ku aan baxay dab keymeedyadu uu noqon karo mid qaflad ku qabta dad badan.
We want to make sure that individuals are prepared in this upcoming high-risk weather season. It is incredibly important.
Waxaan rabaa inay dadku si fiican isu diyaariyaan xilligan kulaylka khatarta leh ee nagu soo aadan. Waa muhiim in la diyaariyo qorshayaasha ka hortaga dabka iyo in la ogaado halka xarumaha daad gureynta ku yaalaan isla markaana la hubiyo daryeelka dadka nugul ee bulshada ku dhex nool ayay tiri madaxa sare ee maaraynta deegaanka Victoria Tim Whitebush ayaa ka digay in dabku si lama filaan ah u kici karo dhaqsana u fidi karo
We are likely to see over the summer months warmer temperatures than normal both daytime and nighttime and what that means is even though we've seen really good spring
waxay u badan tahay inaynu samarkan aragno heerkulka sareeya kii caadiga ahaa maalin iyo habeenba taa macnaheedu waa in inkastoo roob wanaagsani da'ay xilli roobaadkii haddana uu dhulku si degdeg ah u engegi doono taasi waxay kordhinaysaa shidaalka dabiiciga ah ee deegaanka aws iyo kaymaba ayuu yiri saadaasha ugu dambeysay ee xilliga dabka ayaa muujinaysa khatar korodhay oo ku aadan qaybo ka mid ah Western Australia, New South Wales iyo Victoria sida uu sheegay ururka adeegyada dabdamiska iyo gurmadka ee Australia iyo New Zealand. Agaasimaha guud ee ururka Rob Webb ayaa sheegay in aan roob ku filan ka di'in gobollada bariga Australia.
We were hopeful that we'd get a fair bit of rain through spring, but we probably didn't get that across a wide area of eastern Australia. So we have seen fires start to run a little bit through New South Wales and of course Queensland and Northern Territory had fires as well.
Roob badan baan rajaynaynaa xilligii roobka, balse roob si fiican ugu fiday guud ahaan bariga Australia madiin. Dabab ayaa waxoogaa waqti horeba ka bilowday New South Wales, Queensland iyo Northern Territory. Marka heerkulku kordhana, deegaanku dhaqso u qalalaa. Dabcan ma aha in laga diyaar garoobo gobollada aan magacaabay oo keliya, qaybo ka mid ah South Australia ayaa iyana la kulmi kara dab ayuu yiri taliyaha dabdamiska ee Forest Fire Management Victoria Chris Hardman ayaa sheegay in engegga sii kordhaya ee deegaanka gobolku uu abuuray walaac weyn
We've had some really significant long-term drying particularly of the forested areas and many people in regional and rural
muddo dheer ayuu deegaanku sii qalalayay gaar ahaan deegaanada kaymaha leh dadka degan tuulooyinka iyo baadiyuhuna way yaqaanaan in roob yaraantu keeni karto dab ayuu yiri waxa uu sheegay in daaqa iyo dhirta kaymaha ee qalalay ay la mid yihiin shidaal sugaya dab uun qabsada
One of the things that precursor to particularly bad fire conditions are when you do have that really deep drying so not only do your grass fields dry out but your trees
marka uu dhulku aad iyo aad u engego waa calaamad muujinaysa inuu aad ugu nugul yahay dabka cawska oo qura ma aha waxa qalala ee xataa waa dhirta marka uu kulaylka samarku sii batana si degdeg ah buu u qallajiya deegaanka taas oo dabka u sahleysa inuu si xawli leh ku fido ayuu yiri guddiga adeegyada dabdamiska iyo gurmadka ayaa sidoo kale xataa dadka ku durugsan meelaha khatarta dabka ku badan tahay ku adkaynaya in ay feejignaadaan ayna booqdaan bogga internetka ee hay-adda dabdamiska gobolkooda si ay u adkeeyaan diyaar garowga iyo qorshahooda badbaadada warbixintana waxaa inoo soo diyaariyey caasha cabdi iyo samdhuufa oo ka tirsan s b s intaasayna ku eg tahay
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco, barta Facebook-a ee SBS Somali.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.